climax to this. Make your
ZLouder.com.
Umusika kuro.
DJ Yoyo on the beat.
Bayoyo. Yoyo. Batila kopala ka wamba tesi mwafula masabalai. Ya. Shimonesho chile puku nye mbokosi. Shishi tapa wa shikalazi. Deshpampa milanga mwimbaka. Chitina paya isapa tumanya kapi. Pipi koti pikotini. DJ vika palipiti shite kotini. Watu kuskuru ndeshtanta mila. Jeka sharimba ndeshpampa mila. Minamatecha puku nye mbokosi. Shini shishi womone mishishi. Tulitachi na chona moja zilo. So 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 zero three.
Dela la mwiyo mate.
Mungo mate.
Dela la mungo mate.
Mungo mate.
Kunopunda kwa fiati ni mungo manya spokoro atishani. Shanisha mabebe bia matani atishani. Kini tulikuno fula mulumbe. Imbi mufwa ya kafule mulumbe. Natufola kwa tituli munyuye. Nakipala kwa nanyuje. Pia 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 kwa tigai kujeli. Despampa mina chiri kujipele. Dipamba ina magelo bamboko. Foko fundesha takulifiano ko. Shimonefyo chile puku nye mbokosi. Shishi tapa wa shikalazi. Despampa minanga mwimbaka. Titina paya isapa tumanya kapi. Pikoti pikotini, DJ vika palipiti shite kotini. Watu kuskuru ndeshtanta mina. Jeka sharimba ndeshpampa mina. Mina matecha puku nye mbokosi. Sini shishi womone mishishi. Tulitachi na chona moja zilo. So 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 zero three.
Dela la mwiyo mate.
Mungo mate.
Dela la mungo mate.
Mungo mate. Mungo mate.
Dela la mungo mate. Dela la mungo mate.
Pikoti pikotini, DJ.
It's DJ Mungo
Mate. Dela la Mungo Mate. Dela la Mungo Mate.
Climax to this. Make your dreams come true.
Dela la Mungo Mate.
If I touch you, shock, stop for big man. If I DJ can't see you. Most of you are spin baba yo yo.
Exclusive to ZLouder.com.